on Kiki.
Masheri, nafunguli mote manyaka okota nanga. Na zawa yo zawanga, nakupenda sana. Nalingio linganga,
yaya nangai to lingana.
Nalingio linganga,
mbali nanga to lingana.
Nakupenda uminipendi,
nevangai to lingana.
Nakupenda nipende sisi kwa sisi tupendane. Yeah, nakupenda nipende mimi na wewe tupendane. Moyo wangu, moyo wangu, upenzi wangu, masherio. Njoo ingie, njoo ingie, moyo njoo ingie. Karibu, karibu ingia moyo masherio.
Nanunda kwe abalala nendeka Nabali banisi bako Nabago baye kwe wawangula Nabali kanga baluma Nabali nga batalaba Are you pray up for me? Wanna come in ya? Iwani muri ujumi Ate timi ate semi Iwani ka Wanu waka Wanu milo Wanu waka
Come on, I want to play for some guitar. Come on, come on, play for some guitar. Listen, la 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 la, yeah la la, yeah la 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 la. There ain't no better. Joy in the air, joy in the air. Oh, you're the joy in the air. Karibu, karibu, ingia moyo masheria.
Call me young.